Adapu, because the father is a little more.
Mama, your father's good. He make us always so happy.
Thank you.
Hey, Mama, I always want to give you Eh no pomo gwa na ifo lila dro no. Ando agwa ngi de ma. Ti defend us on gege.
Eh chelo no kan cholo na ta. Yo kwi mana si so mu si na kro na ngwa.
Na mbe che zi bobu na chikwa no gwe we ndi benu. Ke o defend kwa na ifa.
Ma ni kwa tanu kwa tanu kan jolo bata. Mbata zi ani baba zi an.
Kan bala mu a mbamba bro ifa ni kwa briefing ni. Na agwa ni ifo lila dro no ya sin chele ki jolo. O mbro no ki we jolo bata. Ke o da kwa na ifa. Biko ye me go ni.
Thank you. Ka m wee nwere ike jere gị ozi n'aha Jizọs. Dali obi abukwara na gi njo ai nwere onye obi ukwu n'ime ụlọ
onye obi ukwu ko he di ya
Dali okwu nne gi nwoke nwere ihe ọzọ bịara akwa ka oyo ga ihe ego ma Dali achọ mi make e mara na ihe ga ha dila too much n'ụlọ o mgbe ha ya yọ kata m hapụrụ ụlọ n'ụlọ ha unu ebiriwezi sọsọ ụlọ
ana ya ahụ abịakwala ozi nye m sọgbọ n'ụtụtụ shot sia na m na-abịa nwoke kwasị na ịbịara
asị m na ọka mbute ụmụaka kwanụ
ha na ya ọrụ ma ndị nke gị
anyị kene chineke unu na ha arụkwa
wewewe
asị m na ọka m rute bịa mee ka ịmara na olili nna ya ha adịla isi ndị amaala etinyela mbọsa ga-eli ya kpakọkwa n'ọnụ si na ọ bụ 100,000 na ofu ehi ga-ezuke ji wee mee mmemme ya m si ka mee ka ịmara n'ihi na onye jiri aka ya lie nna ya ọ bụ na ọkpara gburu ịmakwa na ọ bụ na m ji ịma ka kwesịrị etu m si eme n'ihe nụ ọkwa na ka m si ka m rute
onye aka ruru ya ile nna na ụjọ kpara gburu nna ọka ịhụla gị ịdị veri veri stupid dị ọkpara ọkụkọ ọkwa ala nna ya ahụ dị na maka nsiri gị nye nka nwere ere ụlọ ka ịjụ gị na ndị amaalụ nụ si n'ọra atị gị ọka ugbo ebela na 100,000 nshọt zuzuru si n'ụlọ m pụọ na ibiri ibe na-ama ara atị ya gwa si dam men
mụnwa ọkpara ọkụkọ mụnwa anayọ maka ejigo ego chineke onye na-enweghị ego n'ụwa a amaghị raịtị ya gbatara m ọsọ enyemaka
Yeah. Onye na-ata na-abụ na reggae Yeah. Onye ti ya nyere arụ isi ike ya kele ya, ihe ọ bụ onye nyere n'ụmụ My name is Patience Ogwenna. I'm from Uweke in Bende local government, obviously. I started singing from my childhood, precisely at the age of 6. Well, music is not only a talent, it's also a special gift from God. So I was inspired by God to sing this song so that I can deliver God's message to mankind. Actually, it has not been easy for me, but God is faithful. I want you to go to the market and pick Buwere Maga. If you do, that God who fought for me will fight for you. I will first of all thank my God who made this work to be possible. And I wish to thank Chief and Lord S. Imon, alias Thomas Fakulos by Nigeria Limited, and my brothers, Kevin S. C. Ogwenna, Chief John Ogwenna, alias Life is Precious. And I must have to thank those who have to see that this work is being done. May God bless all of you.
Amen.
Thank
you.
Close that door.
Lonely.
Test recording. Action.
Patedo.
Cut.
The action, wasn't there. You came in.
We were a lot of.
Is everything a problem?
Please, can I manage you? Cut. That's what I'm. Dimly, the CEO of that man.